si ovude walango jomu soja muze nsonga yo gamba muyankwata mungalo atoba ye muntu owokwa fe oyagalira jinzi mumbe wano okumwagala nnyo abantu bange lino okukola kye wansaba nkole gwe bannonda nkulira ekyalo kino gwe waŋŋamba buli muntu musanyukirenga kaakano wona nkutte mu ngalo omututte nga omulabe ekitegeeza sijja kubabuuzanga chokunjagala omulanze busa erubwe mage simuganzi wange be bantu banga batuze singa bakuno banakiwulira toli kumunabo walala kinaba kinyojja kunsubya entebe yange mvudde nze ngenda kuddawa obukulu bwange kikyo bukyankalanya gwe wansindika tibannonde nkulembere singa omukama yambikkulira gyogenda kubyekola ebyo nandibadde sikkiriza kunnonda kubontawanya katonda gyali amanyi omwana wa beene gowalana omulanga bwemage talina musango nza kankuleke oyombe banaawulira balakusunga mu kaseetero omulamba ng'oyombe olw'engalo obugalo kansirike oyombe banaawulira baneewuunya mu kaseetero omulamba ng'oyombe olw'ensonga omutali kankuleke olumba abantu ate abatuuze baffe abansimba emabega ne bantuusa ku buwanguzi kansirike kyokka abantu bakuno ke balatukyawa zijja kutusanga nnyo tubulwerawo okwegekooba oyo gwobalanye ng'ate yabanga ye muntu ow'ekisa n'olumu bwansanga nga ŋŋenda mu kibuga ntwalako olabye ojja kututabulatabula n'abantu alinalwe yajja olulala n'ayita temwampitanga tokimanyi kuno bwe kujjako enduulu buli muntu wange gyaddukira nze ntereeza abantu bange bukyannonde bakuntebe nemmeeme ebadde etebenkedde wonjuukuumya
Bakola mulinge
ya viera mira. Sentara bantuma kuno nandawe wananchawa mbande tutendende babadde bachanjagala obujja bubuwa obuzzi okutabula tabula mazina ddala abatuuze bange babadde bachanjagala badde kumimiganga nanyibukyalo mazima ntala abantu bakuno babadde bachanjagala mbadde kumpi ndiŋŋaŋŋa nannyini kyalo